bachukta Somaliyedo walaalayaalo soo dhawaada Somaliyedo bur bachukta Somaliyedo walaalayaalo soo dhawaada Sokey wada heshiyo giddi waysa samaxeeno nabadi noo samato sadashu waa guul waa guul sokeyhi wada heshiyo giddi waysa samaxeeno Wada walaalayaalo soo dhawaada